Exclusive from MalawiChoose.com. Another one.
Hey yo, suspense. Hey yo, suspense. Hey yo, Marsha. Hey yo, Marsha. To the weekend bound. Zaku ya son sezizi, ndiya. Zaku nga son sezizi, ndima. Zovara zo pepa ize, chena. Gati ungo tuluka, pena. Simfuna maluzi, koma mandi pesa. Simfuna matenda, koma mandi pesa. Zikafuta sisangarara, dima pepera. Dikumbuke kusangarara, zikandi endera. Mundi kumbuse kuiwala mavuto, mavuto. 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 DJ Bwino ndi mwere ka wine Kanyari kanga kachite ko shine Munti mandingo tenga for life Oya oya Dicholeko dancing now Oya oya Poti ndu feel a bo Mundi kumbu te kuiwala Mavuto, mavuto Mundi kumbu te kuiwala Mavuto, mavuto Mundi kumbu te kuiwala Mavuto Mundi kumbu te kuiwala mavuto, 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 mavuto. Sifuna hangova, koma imandi peza. Sifuna fama nova, koma mamu meza. Sifuna moyo wanga, lelo ndesi ndimva. Mukadi wona ndafata musalole anzanga mundi kumbuse kuiwala mavuto mavuto mundi kumbuse kuiwala mavuto mavuto hango vande mavuto mavuto matenda ndi mavuto mavuto maluzi ndi mavuto mavuto Maluzi ni mauto, 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 mauto,
mauto, mauto,
mauto, mauto,
mauto, mauto,
mauto, mauto, mauto, mauto, mauto, mauto,
exclusive from MalawiChoose.com, another one.